amazambi.com. Super vibe.
It's good, man. Makala kuna bedwa basho kuina biku yankulane nali mulonda basho puime neyo baba za mifuri sidani mangilila nikutenga katundu yese na bwana anabwela ukuakulila ndalo mazanga mayo siwina mene wandi bela diwe mulonda londa masigu ano mazolo wela mugu makwiliza nanazo bafa ndivo mela bwanji zori sina bange abwana ndaka nitita nini walo la polisi chilunga mochanga gomaicho sambeka mama maumbo ninao osalongo soka mpaka pano ndili kundende upangilanji chonchi we upangilanji chonchi we upangilanji chonchi we moyo uchitilanji chonchi we uchitilanji chonchi we uchitilanji chonchi we ah okubaliena okwidwandiena kodi banji nanga moyo umafika pena posa uza na mama kuyesa esa njila zonse kuti moyo usinte goma sosa teka mama kumabedi mafeta kumango limbi gabe kuti mwina zati yanga uye chomwe shima wawa ukamaona nzako akutuguka Zalimbiga, zanga sabila kazu, goma wakulaina Upangilanji chonchi we, upangilanji chonchi we, upangilanji chonchi we Uchitilanji chonchi we, uchitilanji chonchi we, uchitilanji chonchi we Okubandiena, okwidwandiena, kodi banji nanga Uchitilangi chonchiwe Okubaliena, okwidwandiena Kodi banji nanga Okubaliena, olemela soena Chikuchitika nicha
www.amazambiwe.com.